Sácale de América. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii lama walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra.
Weerarri dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaatii fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo waa'ee dhibee kanaa sagalee Ameerikaatii fi himanii jiru. Sahaay Daamtoo gabaasa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Biiroo Fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee ba'aa, Baalee, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godina tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee ba'aa ta'uu isaanii himanii aanusa gammoojjii Baalee ba'aa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa Adaawwii Saran, Hawwii Qaachan, aanaa Raayituu akkasuma gammoojjii aanaa Girniir naannoo Gaamoo Duksiitii fi Odaadhaa gadi akkasuma naannoo Laga Hidhaa Addeellee Harree naannoo jedhamu hunda isaarrattu koleeraan mul'atee jira jechuudha.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitooteessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitooteessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anitti tatamsa'innisaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023. Sadiin asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluqitti dhibeen koleeraa mudatee yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaa garaa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baatii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa shan keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kuni namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira ga'uun fi gabaasuudha. Taasinee bakkee gabaafameetu jiru kanatti eenyu faayin kanaan tuqamee maali rakkoonsaa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaan isaa hammam ga'a kan jedhu ilaalla.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bunni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan.
Keessuma yeroo roobni dhufu kana dhiqeellee darbuu danda'a. Bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasni gara gadaan jiran caala miidhamu. Sababii ta'eef akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman san immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisudha jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an weeter diriipiin keemikaals kan jedhamu sana kennuufiin akka bishaan gaarii akkaataa jennu kana manaa manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuufi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akkasiin itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka mewah di jalan menjerawan tes, tapi le biro degusa payah pada hujan tahun.
Trata godina guji ta usani kan himan namni tokko maqaako hiwamna kan jiran diben kolera godina guji anuli addadda kesatti erga mulate guya torbala ko sira safisan tatamsa ajraje chunis himani
ana dirja ana wadara ana arkalos to darbe darbe mulacha jira amma ana adola redes jal kabera ana wadara kesan nanno nama dibba tokko itti qabamedani amma si darbe darbe ana adolar ete kesas mutata jira kuni qabatama won tala farre jiru meeda gutta dakapsi sai sai jira kesatto ana wadara fa gotuma gotutti amma hala sodachisa kesu jira yala shaka gari argatatti jiru kan qabamellen fidani bakka tokko sabashabu jira ecuman darbe baina torkun dandene fatumale baye tujira karkar sikahan jiru
iben kolera kun godina le oromia tokko tokko kesatti baati saddeetin duro mulachu egali namni mallatto dibe kana ofratti arge qofatta fubase hada taman garda bile fayyat akademu sudamaniro dr tasfayen
kun nokuba akkefi basa sardara yerona ma finken jechuda tokko tokko basan jirachu danda irtsala garo kaninni tinbe kamu bobba albati dan jechuda albati sardata yende kamu wanda efi namonni kuni ga hokki yokin basa cima nisane rage an yeroka inbeg ne chal dabalatu chu sadi fi saul jerame chenne ikama garakasa baye bishankabu dukubin kaban an guba lein kabanne afi sarre tru fi hojra te gar dabile faya ko kawe chu da yo arsi prachar gar dabile faya da kuni yergas mutale chu
iben kolera kun daran baballachu mal hala amma jurun kan jidan hogan sikun hawasni bishan dugati fi nyata nyatu sirnan qulqullesuf bilchesu tutukira okusachu fi kulen ufaf nanno isa egun dibe lubuna magalafa tukanarra ofif mati satik su qabajichu danis dr tasfay kabbabo da manejero gaba sagale america tip sahidamto finfinera
kanurdofa jirtani sagale america saganta fan romot
daban mirgane mo mati falmu amnesty internationali gaba sawagga kani akkaata biyyottani mirgane mo ma ke summesa jira nurati tiyefate torban kana ifata sisejira gabasa kana keessatti bara 2022 keessa haala mirga namoomaa Itoophiyaa keessa turesi ilaaleera. Tujubeen bal'inaan dhiyeessiti.
Mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa Tigraayiif ergamurra ugura kaa'uu itti fufuudhaan baatee hagayyaa hanga sadaasaa yeroo jiru keessatti immoo dhiyeessiin guutummaadhaan akka adda citu taasisee jechuudhaan gabaasi Amnestii Internaashinaal beeksisee jira. Amnestiin ajjechaa gara jabinaa fi dhaada balate waggaa sana keessa keessumaa Itoophiyaa keessatti raawwatame ka jedhe dhiittaalee mirga namaa bifa hedduu qaban gabaasa dhimma mirga namaa kan waggaa keessatti tarreessee jira. Dhalattoonni Tigraay kuma hedduutti lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuu hin argatin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaa irratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'ee lakkaa'amu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkawwan kana qulqulleessuuf waadaa seenaa ituun eegin hafuu isaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddii hedduu fookkaraawwan saalaa humnoota Tigraayiin raawwatameera jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti ka qoodame gabaasi Amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Wal dhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoof hookkar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuziif Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Gabaasi Amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaas komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnestii kun itti fufee mootummaan miseensota hooggana adda bilisummaa Oromoo ka sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf, Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira jedha. Radet debiudan ajaja mana murti cabsuran namunni kun bara 2020 jalqabe hidha keessa ka jiran ta'uusaaf manni murti waliigalaa federaalaa baatii eblaa keessa ajaja dabarse hordofee himannaa shoroo keessummaa irratti dhiyaate waggaa 2 hidha keessa ka turan koloneel gammachuu ayyaanaaf aangawaa olaanaa adda bilisummaa oromoo kabroon poolisiin hidhaadhaa gadhiisuusaa gabaasa kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa oromoo Budaa'ul Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatii eebla bara 2021 qabee hanga baatii bitootessa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turanillee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansi isaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii Amnestiin gabaasa isaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeella keessa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baatii bitootessa darbe keessa waajjirri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uu dheereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni Amaaraa rasaasan rukutanii ennaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii Waxabajjii keessa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni Amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne baatii adoolessaa ittaanu keessammoo dhalattoonni Amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina Qeellamma Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii Hagayyaa Fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo Amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan Shanee jedhu godina Horroo Gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni Amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a Hagayyaa keessa humnoonni faannoo Amaaraa magaalaa Horroo Guduruu Agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo Amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee Horroo Guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof Amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa ture naannoon kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa rooba gannaa kan idilee olii argachuu akka itti fufu dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Alama Barraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee meteorolojii Itoophiyaa Booranaa fi Gujii naannoo Somaalee gama kibbaa fi Affaariin dabalatee torban kana rooba idilee olii argatu jedhaniiru. Gama biraatiin jiraattonni godina Booranaa bokkaan roobuu isaatiin gammadanus ammas balaan rooba hordofee dhufu beelladoota isaanii akka jalaa hin miine sodaa qaban ibsanii jiru. Galmoo Daawwiti dabalata qaba gabaasa kanarratti.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbe muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen gana darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota 4 dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Muluu Alamaa Barraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa, Gujii, Dabuubaawi Baalee Zoon akkaabii ላይ እንደዚህ በደረጃ ተደርጎ አካባቢ ሲቀጥልና በታዎች ይችላል በመጠንና በትንሽ ከፍ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ እንጃ ላይ ነው 88 ሚሊሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረምት መዝግቧል። ይሄ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ዝናብ
kiboromia warina kaboranaf guji dabalatin annole kanatti bokana man guddate roobu galmi fannijirra fakinyaf gafro wider bebito te sidig demi la barakum la maftig demi sadi muyale tibokan mililitra sadde temi sadde roobu galmayjira kunjechan roobu guddada mas nanolein kun tinnatu kuyoda sadin ufen kanaf guyat rooba mililitra soddo mawlergatu kana qofalle miti kibinanno sumale nanno qabre dahar dabalate guyat rooba mililitra soddo ma argatati kanturan kanaf bakkewon ani ammasif eraturi martu roobi jaban kun wa mudachu dandaw ofekenno tasu qaben yaade dabarfachu barban
roba ganna kana kan argatan keessa takka gudna boornati obbo golicha doyo jiratan magala yaballo gudna boornati romni guddan bakke dutti robu dubbatani ammas garu bakke warromni kun ingeni kanille jirachu dubbatu
gaba madama robi erga robi amma nanno torbe tokko akkas gaera analunda olinga jira amma gaba madti anane gamma robi nargatini ambe kunjuru wa guddo ga tan booba ye ga tan wanti boorani jiru roban jire sije dama boorani durani yu todan jurtumo horini erdiro waqi robe amma horin ka gona dumase dumme darbe amma horini ka qabban roba hanani kaduma tu jira amma le sodan qabnu qabban kan ra horinam bakaya bokaka edal alkar roba bulkun hori mona se chalon sodom didama alkan to kot ka oda dabani mona se chatta fam baye wan jirani amalle borani addo gudda kaba amma bokkar robe urma tacce ne orin jira se chumiti loti ka da torbe la mamalle soda jira qabban kan rorin afun isu danda
jirata ya ballo bogolichi amalle jirata to gurnicha fi tum sigar gar sata sfamu ittifufu akkabu yemani kesu mammo konnambultota warasan gan konna jala sababon gedu mefi de gasika jela injiracho akkabulle gafatani jiran abbu mulale mabarra dabata meteorology ethiopia tigege sangare raga alekleinsa fi ordo fi wai honge romne amma boronatti debalete kibati kababa ethiopia trobuan sekun ka waktiro bagannatau darbes waktiro bagudicha kan kabuto werani bishambokka bokka kanarra argamu elafi malakanin qabame faida raulchun lebar bajisa tau dubatani jiran dabati raga alekleinsa ethiopia dimaroba kana fiyarek lensa biyetti wali galan kanibsu gabasara ga kilensa jiyo tadufani guyamura sake setti akkay fataay sof jiru obumulalem dabletandu betene jiran gabasaga amerika galmo dawit shwaba adamarra
mumichi ministera motumma ethiopia abiy ahmedi jalkaba torban kana manamare bakkabu ota irratti ibsake nanin kore gare hidattota warana bilisumma oromo wajjini walarge mari arara mijesu dabusani himanejiru karabiratini dubbihima warana bilisumma oromo wantimu michi ministera jedani duga akkanintane voyetti himani dimakanarratti gabasni sahaidam tokindesite kunoti
manni mare bakkabuota ummata ethiopia walgay 11ffa harragaggeessera walgay kanarratti misensonni mana marichaa dimmoota adda addaarratti mummi ministira ethiopia abiy ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru dimmana geenyarratti xiyyeeffachuun gaaffilee misensota mana mariirraa ka'een hidhattoon biyyatti keessochu'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaadha hawaliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu misensota mana mare bakkabuota ummataarraa ka'ee jira
ወጎተ ሰደንደር በእናኑ ሊጣፊ ኪባኪ ሰቲ ወሊት ቡይን ሰው ሙኖተ ይደተን ወሊንቴን ሉቡን እዱን ደርቤራ ቀበኝ እዱን መንጨራ አመሰከሱ መንጫጅራ ወሊት ቡይን ሰከና ከራነጋን ፍሩፍ ሞቱማና ኖሮሚያ ዋምቸታሲን ወገን ሲያባው ሸኔ ዋምቸ ከነፍለቹን ፌዲያ ግርሲሰኒስ አቶ መሌክ አሙሌ ለማንጅዱ ትሶቺን ነጋቡ ሱፉ ጉደሜ ቀበተማን ሙለኔ ረኮነገኛ አላማ ከይስጅሩ ከነፍሩፊ ነገኝ ቀበተማና ከዱፉፍ ሞቱማን ፌደራላ ተርሲሞ ከሚኖር ደፋጅራ አከሱምስ ሰቦ ወሊት ቡይን ሰከናን ቡራሊን ሶማወር በዳን ዴቪሰኒ ጃሩፍ ማልጉቻ ሞቱማን
ረኮሌ ነገኛ ከራነጋዳን ፍሩዳፍ ሞቱማን ፈዲ ቀባቹ ከልብሰን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ሄዳቶተ ወሊን ማሪያቹዳፍ ኮሬን ሁንዳይ ሆጂ ትጅረጀቹን ዱበተኒሮ ሄዳቶተና ነው ኦሮሚያ ከሶቹ አን ካንሸን የጀቹዳን ኤራን ወሊን ማሪን ገመ ሞቱማ ፈደራላቲን ኤገለሜ ረጀቹን ኢብሰኒሮ
በመከተል በፓርቲያችን መከተል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁማል የሰላም ድርድሩን የሚመራ
ኮሬን ግዱ ገለይሳ ማሪታስሴ ዳና ፕሬዝዳንት ፓርቲ ኬኛቲን ኮሬን ደሴራ kawali galte marina genya kana hogan shani laljise juuta lamandar ben yalin sekudani ultas famijra wentra kisate humna kindawan intanif humnoni walin hasuf noijenno fiada dadawan qabatani fanif buan barbadamu inergamni hato malewa michina genya motumman nanno romia tasise kamotumman nanno romia ofin rawote usontani akaparti timarianni murtesini Koreyana presidenti tin hoggan hunde sini ratti kan hoji egal tifne ammas nageenya qamni jubujra jade yadu sabni sas namota heddu tumi amajra bukajra kanaf qamni undumtu nageenya ni barbada jade nabtatta gamakeenyan imichi nagan akafurmata argatuf cimsine ni hojjanna
wa michi nageenya motumannan oromia hedattota nanicha kesa socho ani ese kallatti motumma fi partin kaen kan taisfameta us yadachi sanirum hedattota nanno binsha gulgumus gambella qimantwalin mari kana nagan taisamin bu anar gamirajechun kan himan ammas garu gotumman gotutti dimmonni hafan hinjurjechun hindanda amujechun ibsanirum mumichi ministera etiopia abiyya haymet hedattota shanejechun eran walin marin egala musa kampar lama biyettirat ibsan ilal shudan kanga fataman dubbihiman warana bilsumma oromo edla adunya oda tarbi debi kennanin
wanti abi dubbate akad barbat lugan tane superbanna o wai marina garati ejinno kenya arramitsiya mek ifagoner wanti jota darban kanar kanake satti ojjecha turani sirnichi ak waranichi bitna urat ojjecha turim kuni mali skondaro to addat oksan kundamani akasani katani amansi surat ojjecha turim kuni wai nagamiti warana kana bitne sumiti wai nagadu bachu ak parlamarati ifseme ak wani nagara nagabo ojjecha turani fakke sani dubatu male suni oji gum sature sanar rakof of course tani siemeka ipsinera kana durayu wana kasi akasama jachaturali siemeka ipsinera garu am maskanuni ipsuwar banu nuti marina gaseno kopita skarasa de chofne simbeknu akwani ajajan giddu galesan injira akwana gansi giddu galesan injire wana kasi ti fakke suwarbado garu akugan tani umatati suwarbado
obodan itdabaludan adms tasfama ture kokkoda damale mari karana nagamti jechun eraniro
tokko tokko kunname kachi surati yali gochature sunin milkof akam kodin sijuruti ifsa jiru garu kodin sasalof ma umu yalani dadabai gochche kasi yomorgamu nubira shakki umamale akawan sirnichi duguma naga barbadu gafi kesega gochche kasi karato kon wo pai naga tu dubadani kara doksati nemo wana kasi orati yomu babba ani shakki kesega nugalcha barba fetiuma sirnicha ayu nama shakki sisa garu ammas akuma yerome kechne jirum nun marina gar senuhi arramiti woga franka na gotu kopi ture arrasana kopila jechoni abbi kenyerosa dengatu smiti akadugan tanesi erdebien superbad
rakole na genya marin furuf motuman fedi akakabu kasaniru mume ministira etiopia abiy ahmed dia derbe president motumanan oromia shmelis abdisa yai tafirret qamulin hidatani nan oromia kesochu an araran akagalan jechun ifsun sani iyada tamam hatauti akamitti fi hala kam kesat jadurratti wanti ifan ibsame hinjirum dubbihima warana bilsumma oromo oda tarbi gamasanitin yero kamittiyu mari karana gatif dursakin warana bilsumma oromo jechun ejinno sani ibsane jirum gabasagali amerikati fahaydamto finfinira
kun sagali amerikati Manni mare walo parti le siyasa nanno benchan gulgumuzi nanni chake satti filannon akkata sifamu gafachu isa ebsejira. Bordi filanno biya le sa Ethiopiati wajirri nanni chagaru gafini akkahin yanne ebsudan karorriero amma nanni chake satti filanno taasi suda afi baye injiru jiraniru. Na kormal katu gabasa kanar kagaba.
Waliti kaban manni mare walini parti le siyasa nanno benchan gulgumuz keisa sochwani fidra taan parti warraksa bilisumma umata benchan gul beenan obbo abdul salam shangil manni mare wolo kum filannon biya le sa etiopia marsa jaffa barakumala maf kula sadi baatiyo tawajji ke sadim sifami waan bakke wannanno binishangul gumus heddu ke satti na dim sifami nafif akkabara kana ke sa arim sifamu bordi filanno biya le sa etiopia ga fajju isani sagale america ti mani jiru
nya e binishangul kumus e politika partiyo je garam durbet yaw ba 14 barag masisaba እንግዲህ በክልሉ
ምንም ሲሰጥ ነበር ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳና ኑቢኒ ሻንጉል ጉሙዝ torbandar bekeis sabitoti sakud afur walgayadim sisnin murto dabar sinijir rakananis manni marina nicha yero amma kana akka motumma tigge sajru kambarakum la mafi torba filata miwantef kunisirri akka intani fi filannom barakum la mafku sadiitti biye kana geisatti adim sifame asit fakke woniddutwan nadim sifamnef ummatni motumma in filata mnin wambulajruf kunisirri miti gama gama jedu geisni jirra boarding filannu biyalissas hammaj amsa soddoma barakum la mafku sani kanat kopi barbaachi sunda tumurun filannu akadim si sujechun murte sinirra jechun dubatan partilin badadina warraksa demokrata ummata gumuz guden warraksa bilisumma ummata benishangul beinen warraksa biyalissa maraben parti demokrata boro bodepa parti haqawasumma lemile etiopia izema fi dawatukumma etiopia mara meyat waligale partilin torbabakiwen barakum lemafqura sadid tiflennon in adims famne takagigeisem gafechimani wentota tasfamu qaw jedan rattille walitqabankun akasjedu
ምንድን ነው የወሰነው? አንደኛ ምርጫውን ምዝገባ የተካሄደው ዛሬ ሁለት አመት በላይ ያስቆጠረ ስለሆነ
ፓርትሊን ሲያሳ ወጋለ ምድረ ፍለኖረት ይርማቹፍ ካዲመምቶ ተደይሰኒ እንደርጎምዋን እንደንደኝፍ አከካዲመምቶ ተቢፋራን ገልሜሰኒፍ አከሽመስ ፓርቲን ጉዴን የሮሰነዋን ካዲመምቶ ተፍለኖፍንደይሰኒፍ አከካዲመምቶ ተደይሱ ጋፈኒራ ለሞትኒ በከብራት ያዴመን ገንዶኒስ ዋንጅራኒ ፈከሽማ ለሞታራቲን በከቡ ሰሙቀቡ ፈከሽመስ በጀትኒ ቲንዱለ ፍለኖ ታሰን ፓርትሊውን ዱማ ፈከገዲ ሰሙጋፈኒራ የሮገና ሮምኒ ሮቤ ዋን ለጊንጉተኒፍ በካ በከትሶቾን ረክሳተው አመሉፍ አመደን ዳሚት ጫምሳ ሶዶ መድረ ፍለኖና ከግጌ ፈሙታሽሱ ከንጀዱ ሸከሽመጋፈኒጅራ ኢሚብራን ጋፈኒሞ ሜሻሊን ፍለኖራ ወጪሱፍ ኦለኒፊ ሰነዶትኒ ፍለኖ ወጎተ ለመድረ ትረን ሁንዱ መክሰመኒ አከ አራቲን በከቡ አመንሌ አከሽመጋፈኒጅራ አመቲ ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቸድ ኢስኔ ዴቪ ኤጋጅራ ጀቹንዱ በተን ሚሴንሲ ኮሬሆ ጅራ ወጪስቱ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሊ ሲያሳና ኖቪኒ ሻንጉል ጉሙዚፊ እትጋፍተማን ኢመ ሲያሳ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ቦዴፓ ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ገመኢሳኒቲን ሃሉትና ንቸከይሰት በረነ ፍለኖ አዴምሲ ሱዳፍ ሚጀቶ ዳጅ አንኬሳ ኢሮይፕሰን ቶኮ ሃሊ ተስገቢ ፎዬ ራጀቹንዱ በቱ
አሁን የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ
ተስገቢና ልቻ ሃለ ኡላናቴን ፎየው ፍለኑ ግግይሱ ፈከጨራ ጋሪ ተቆጥላላ እንዲከምብራነሞ ሊገልቴን ነጋ ይደተውተና ንቸከይሰሶቹ አትሮኒፊ ሞቱማ ጅዱት መለተይ ሰም አከነጋምቡ ዋንታሴፍ ፍለኑ ነከግግይፈሙ ኒደንዴስሳ ጀቹንዱ በተን ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስከይሰት ፍለኑን በረኩመ ለማፍቁ ደሰዲ በከይወን ሄዱት አከንግግይፈሚናፌስ ኦቦያንስ ዱበተን ጅሩ
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኪኒኪስ ናኑ ፍለኑ ሰገልተሚ ሰገልቱ ጅራ ኢሳንኪስ አበከቲ ፍለኑ ንግግይስ ሰመድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቶርባተሚ ቶኮ ኪስቲ ናዴም ሲፈም ንጀቹዳ ኩን ሰርካናኑት መነበሬ በከቦተው መታፋሞ ሰርካ ፓርላማት ናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳንኪስ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ፍለኑ ንግግይፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኪስቲ ንግግይፈም ንጀቹዳ አመደንዳዊ ቶሶ ገኒን ሰይኒን አከፍለኑ ንግግይፈም ንጀቹዳን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ኢመከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦታ አደሰለማ ዴቢኪኛን ይጅሩ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደግሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎከናን ጋፊዩ ካን ኢፕሲኑፍ ዲያቴ ይጅሩ ፍለኑ አዴምሲሱፍ ከሮሬ ሮበርባችሱ እንደከምባሱ ዋጅረሙሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰን ኦጂሮ ኦልቹዶጂንኬኝ አመተሞ ፍለኑና ኑቢኒ ሻንጉል ጉሙስኪ ስትራው ጂሱፍ ሰገንታምቤ እንጅሩ ጀቹንዱ በተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሊ ሲያሳ ናኑቢኒ ሻንጉል ጉሙስኪ ሰሶቾን ራዲያቹ ይሱን አዴምሳን ዴቪ ከንትኪንዱ ተውቤክ ሲጅራ ቦርዲ ቺፍ ሰበረደርቤኪ ሰባሴ ቱሬን ፍለኑን ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ በርኩመ ለማፍቁ ለሰዲት ጉቱ ቢያት አዴምስ በሜቱሬ አከቢኒ ሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑሊ ፍለኑ ወሊገላን ቁጥጥር በታኒፊ ሄዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰዲ አከንግግይ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሙሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን
መሪ ታስሱ ኢሳ ኢፍሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለንዶን ጉንሃንጋ አማት ሂናዴምስ ፈምኔ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ገልገለ ከሳ ሳቲ ለማወለካ ዳጀል ቀበ ሀንገ ሳቲ ሰዲቲ ሰንበታ ፊ ዲልበታ ቆጲ ሳተላይቲ ዳኒ ደበርሱ ከደራ አሰረትላወታ ከንቺን ከሱም ሜሴ አንበፍቃሩ ሞሮ